kuzine ndikudutsa kuti Yesu akuona kuti Ambuye akusamala saupawe wanga akusamala saumasiye wanga akusamala zamatenda anga akuona ndabwera nako kukulimbikitsa mbale wanga inde asamala Yesu asamala nthawi zonse asamala usiku asamala masana asamala usachedwe ndikudandaula pemphero losweka mtima Yesu saliosa kodi Yesu wasamalitsa nyengo zomwe dzikoli
Yeah. Sana, di ko sigo, ane sa.